exclusive from hotvibes.co.
Banona chungu, fweba ume bafishiri kiti.
Round of music.
Brand Jizo, master.
Sweet sounds of Mr. Day One.
Every time a nigga tells me what to do, that shit bothers my pride. Been eating this for a while, I'm bonvela satisfied. Ni yabako seleko weak, so just step aside. Most of you rapila na nine or not qualified.
Muka nipereke chape kumasi, ndaba narema kupaya mabazi. Wakambaba na machiki, pati batiwa monga ni wakazi. Wewe ungapaya ni wiso, monga ni rifari ya rikufazi. Uzi kama diwe breadwinner, kuma upanga babanzi.
Kana panga zali, 15 ya queenie force. Tunga ni dope ni repeater full chili sauce. Nesa tabela ala tamika fie TV shows. Bene leso nefa show a rapper no remorse.
Yeah. Nika kulangisa elephant, usakambendi ni bobby. Daba na brena na pressure Esther anga kanise ni bombi. Vela koche na mapunchline, nepanga na maasoti. Zili mangara po fair, monga nezena remba po chimozi.
Yeah. Most of the time I see them trespassing in my area. Kakamba mstik sini miningani na malaria. Born to win, I was born to win, not a failure. Ululuku voice, ni meo pitbull terrier. Time is money, you gotta pay me if you waste mine. Manona chongo mugemu bafala jazz 9. Blow wana rap, noti tunkana ma baseline. Poni pasa juice, usai valako red wine.
Okay, langa patumba, monga ni 7-0 na wa Airtel. Ngati mukamba mabazi, nishini donsa, nili kuchel sell. Nanga nina parandani, ndaba sini zivapona kugera. Manusa ni wakari, ndina chivulu, sini vamfera. Anga ni pae ni Eminem, sakoti mepi na Jeko. Kene palipeka ngono, ni macho kapo, no panga feko. Nuku poshira patiari, no kuwe vinga, papa nilipo. Sini makonda bulesi, ndaba sikuli mushe na kudigo.
Kwendo mutimba, usapoka ukavimba. War ready for that crown, bushe ni ndani simba. Jose nka featuring a rapper sama jimba. Banona chungo mabazi fulu tidi mujim bra.
Ninapanga kona lepo noti malagazi ya pa matepo. Gati wafuna kuyaka nishini sava jonsela makepo. Wakai banita bologo wama niziva sindine kembo. Na usto ndie kwa tumupwira mutembe force makembo. It's Brand Jizo.
Exclusive from hotvibes.co.